His throne is really king. Mbuye lekhaya. Mbuye mntwana. Mbuye. Mbuye lekhaya.
Mbuye wena.
Mbusuku libaba. Mbuye lekhaya. Izwe osugula. Linde. Woza ebuhleni ngombuso wezulu buya mntwana buya ubuye nekhaya
busuku liba
buye nekhaya shiye indlela embi epambuhisayo Uyobunosisi oluhlabayo wena usathandwa uhlalelwe ekhaya sebe kubhekile abalaphaya wemntwana omhlehle kuhle ukulale Uzoba nenhlanhla ngokuhlonipha Izwi lona lithi ongabuthi nami Umelene nami uyahlakaza Buya mntwana buya
Hallelujah.